Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho mukurikire ibiganiro n'amakuru yacu. Muri sanga nkuko bisanzwe kuwa gatandatu umwanya n'uwanyu. Mbanje ariko kubasuhuza mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamiringi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa gatandatu rero urubuga n'urwanyu, mwese murabatumirwa, mwese murabatumire. Turi kumwe na Ngenda ku Mana. Ngenda ku Mana we?
Uri ndakumvaje chef.
Urakomeye cyane.
Ndakomeye rwose kabisa, nawe murakomeye cyane muri Amerika.
Ye tumeze neza ariko rero wavuze ngo tuhi jambo bamwe.
Bamwe no kuyimura ijambo bamwe kubera mu Burundi ibintu bimeze nabi mugabo ntimegera mu byita aho umuntu mengo ni bitanze kubera ntakamwe wa muri Amerika umuntu mengo ubuzima bwo mu Burundi bumeze nk'ubwo muri Amerika. Urumva ndemeze kwivuza kubera ndazi ndabe ndashobora kubyemera nabi mugabo.
Ngenda ku Mana we. Ngenda ku Mana. Abarundi ntiduhora tubaha ijambo koko.
Ego n'ukuri abarundi tumeze nabi mugabo abarundi mu rugungamo mwamushaka kugeranya n'abandi mugabo abarundi vraiment reka tujye ku bindi ntacyo turekana n'ibyo abarundi ntacyo
yeye nuko tangaza andi makuru yawe
n'ukuri twataka dushimire iryo shyirahamwe no kuri bikore yafasha abantu yafasha abarundi bari hiyo hanze no kuri biratujyohera rwose kubona abarundi barasanze ayo twese turi mu Burundi mugabo n'igitu urumva biragoye nyine mu Burundi nyine tubayeho nyine ku by'Imana nyine twashaka tubamenyesha abarundi yuko ushimye iryo shyirahamwe riko rafasha abantu bo hanze vrema
ishyirahamwe uvuga ni irihe mbese
sa
iryo shyirahamwe uri kuvuga ni iryitwa ngo iki
ishyirahamwe ryo ni mwashyize nga kuri light tv light ndi mwashyize ku rubuga kubira turivumbuye ko
ni
mu Burundi dufite ubuzima bugoye mu bindi urumva biragoye nyine biragoye
ni ryagize mu kiganiro ejo se hashize cyangwa ni mu kiganiro kizaza
light for tv vrema muramba bari neza mugabo nashaka mvuye kuzigura ubundi ibindi
yego iryo shyirahamwe ndumva hari ryaragize ikiganiro hari kuwa kane
sizi kuri facebook tukurikira bibitse mu ntuze yabitse mugabo nanazigize kuri shyirahamwe iri riko rafasha abarundi bari hanze banezere vrema gufasha abarundi bari hanze nige bagira icyo icyo bagufasha Burundi imyaka izoza nacyo daho wowe mugabo utegetse bafasha Burundi nandi baza nta ngorane
ye ariko rero burya Ngenda ku Mana we nubwo haba amashyirahamwe afasha nubwo haba iki cyose gifasha namwe mugomba kwishyiriraho akanyu mu kinyarwanda bo baravuga ngo ni Imana irafashwa.
Nukuri Thomas, ubwo turakora nyamwe nyene mu Burundi ibintu bavuga ko cyafashe nukuri cyo turakora fungiriza arizo zose mugabo Burundi butera imbere twebwe turabaza politike turayizi iki mugabo turaba Burundi butera imbere gusa turaba nk'ibihugu bindi kuntu duhana imbibe tubasumbe biki mugabo ugasanga bashobora gutera imbere kudusumba izo n'ibintu bitaturyohera rwose tubaka Burundi butera imbere n'ukuri uzi imbere dukore twese kuba nka byo ndumutekinisiye bisaba ko dukora twese tuzi imbere kubera Burundi bwacu bufite sitima zose ufite relief zose
eh
gutera imbere ne kivrema je simbone gituma de umuntu yoreka ngo yoreka gukora gukora cyose tukaje hamwe ina tena kintu kizuza barundi kandi barundi bezi bizo bifuza prema
kizo
wariko warani ngo prema je ndi bifuza yuko twese tukorera hamwe tukaje hamwe tugatera imbere nk'indi bihugu je ndi bazuye
yee niko se Christian kuvuze ngo uri umutekinisiye mu ruhe rwego mu yihe discipline
donc disons mu technicien a de agence civile donc parce que d'abord on a vraiment un projet ça n'avuga ati Burundi bubaye nkuko no byogera nkuko bema yeni zone izo nifuza uko Burundi bwogenda kwa disipline byose ga Burundi ngabo simbone kituma Burundi bima bose birinyuma
none se nawe hari shyira hamwe washinga ryaba cooperative ku buryo ufatanya nabandi kuko niba hari ibyo wakungura abandi nabo hari ibyo bakungura hanyuma mwese mugafatanya mugatera imbere nyine nk'uko uri kubivuga hari nka cooperative ufite
yego no kwishyira bwo turarejise bita ijeje ngahe muhinga ijeje sinzi ko ryamenyekana bose mugabuririho tuwankadiri ugwaruka tugira ibiki mugaburumva iryo shyirahamwe ati abahinga ubuza twese shyirahamwe iriforma umuntu umwe
nishobora
gukora ibintu byo uva bisaba ko tujya hamwe twese Burundi butari hamwe urumva nizagorane nyine isaba ko twese tujya hamwe hanyuma tugira icyo dukora vraiment byose byofasha
yego
nizo kuvuga bya politike z'ibiki izo birabikiye ku ruhande ngabo dukora igihugu cyacu kuko n'umuntu wo mu mahanga aje avuga ati Burundi bakume duko kubera mwese mu Burundi murabuzi ndibaza ko Burundi atari igihugu gisoza igitoya kurema mugabo kisuganije tokoramwe ibintu byose bema byose byose woka naye ibyo bintu bajya da Dubai hehe do ujya mu ngiro ngaha mu Burundi
yee
materiyo turazifite
ndagushimiye cyane ngenda kumana we
sana namu ndagushimiye abashinwe kuzi ya Amerika mukomere kabisa
komera
Thomas turabakunda gose ngaha kuzi ya Amerika
natwe turabakunda pe
Komera.
Yee.
Turabashimiye kabisa kuri ya Amerika.
Yego umugoroba mwiza.
Umugoroba mwiza namwe bwe turamukize bose harimo na ba Trump birashoboka. Izi nyege zo muri amafitero.
Yego turatumika.
Turimo ni murabiri gituma bigenda bitagenda neza. Ba Trump babigire kubera niho bagabishi hanyuma babigire neza bigire mwere neza mu rodi zindi baga.
Yego turatumika
n'abamenyesha makuru n'ukuri.
Yee turatumika hanyuma nanone akantu gatoya nuko nanjye umbwiye ngo umugoroba mwiza twebwe hano muri Amerika kandi Washington turacyari saa 4 n'iminota 8 mu gatondo. Ariko urakoze cyane.
Yego ni saa 10 n'iminota 8 mu Burundi
uko
burira ntangora n'inyeto
mbaye. Yee komera.
Komera namwe byo turabakunda gose kandi turabakurikira kandi turabakunda mwebwe kandi cyane mwebwe ba Thomas Cameron turabakunda gose
ndabakunda nanjye rwose bimvuye ku mutima ngaho rero reka duhe n'umwanya na Christian
ba umwanya kabisa barundi bandi bavuge kabisa je ndahi wanje murakoze muragize neza
ndabashimiye
kabisa na ari maze imyaka ibiri ndo ndiri murongo kuri by'Amerika nka ubura imyaka ibiri yose yari
Imana ishimwe noneho rero turakubonye natwe
Komera kabisa turabashimiye gore.
Yee, ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nkuko nyine nayo maze kubivuga mu kanya turi kumwe na Muco Christian. Christian?
Allo.
Urakomeye?
Ndakomeye nuko ndashimora kubezo.
Nawe watwandikiye kuri Facebook uti umuntu ashikiriza icyiyumviro cye gute. Ngaho rero umwanya ni uwawe.
Naje nkuyo yajeje kuvuga.
Eh.
Naje maze imyaka ibiri ndondera ukuntu novuga.
Uyu
munsi niho nza nabironka n'ukuri.
Yego.
Byari byananiye mbwa urumva nabitoye.
Nuko rwose komera hanyuma ushyikirize icyiyumviro cyawe cyangwa se amakuru yawe.
Izi cyiyumviro kimwe cyangwa bibiri gucyo honya.
Yego.
Kimwe cyerekeranye na ujya muntu wo muri Nude Steven Paddock.
Eh.
Ujya heruka kugandagura abantu hiyo muri Amerika.
Eh.
Urumva twarumvise yuko hiyo muri Amerika ngo umuntu wese ngo arafite uruhushya rwo kwitungira inkoho yiwe.
Yego.
Aho nawe nkaho urayifise nka impande yawe.
Oya.
Urumva ushatse ngo yitungira mitrayeze undi akitungira marokete mugabo urumva
jewe jewe reka nkwibwirire ku giti cyanje nuko arumbashije ngo ndayifite ngo iruhande rwanje jewe ku giti cyanje nabonye amahano yo mu Rwanda muri 94 nanje ndahigwa mpungira muri Hotel de Mille Collines kuva icyo gihe naravuze ngo nta nubwo nigeze nkora imbunda mu buzima bwanjye ariko nararahiye mbigira umugambi mu buzima bwanjye sinzigera nkoze ikiganza cyanjye ku mbunda uko byagenda kose urabyumva no hano ro muri Amerika koko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutunga inkoho byanditse mu itegeko nshinga kuva imyaka 200 na ntabwo rero bigeze babikura mu itegeko nshinga harabavuga ngo bivemo abandi bakavuga batereka da mwidukorera ku itegeko nshinga ibyo bintu ntabwo bigomba kuvaho abandi bakavuga bati noneho mureke dushyiraho amategeko agenga imbunda bakayashyiraho ugasanga ntabereye imbundi zinizi bakabuza abantu kuzitunga ariko abantu bakanga bakazitunga ibintu
nk'ibi kinangaza kamirenge
yego
ni nko kubona nk'igihugu nka Amerika ifise ama arme nucléaire ikagira ama arme chimique ama arme biologique bafise ubwenge bwinshi cyane none bisaba iki byo gombera iki yuko umuntu wese atunga inkoho yiwe
n'uburenganzira bwabo bo babishyize mu burenganzira bwabo babyandika mu itegeko nshinga burye buri gihugu n'umuco wacyo
biranditse
ubwo
ugiye kuraba none izo nkoho mu nyuma ziraheza zikagira iki suku marabe abantu gusa
zirabica n'ubundi abantu
inkoho mu bisanzwe nirima inkoho nta kindi produce atari guproduce umuriro no guproduce urupfu umuhisi nuze ufwete kwa nyine wayigeze kuvuga ngo reka ndabivuge mu kirundi ngo mu cyose ngo yumvise ngo rusase ruvuze ngo habare ngo hantu ngo habaye message ngo yikiriyo ejo buzoca habikiriyo ni rusase ruvuze nuko kuvuga mu cyose yuko yarusohotse rubwirirwa kenshi kwica umuntu none nihanga rikomeye nka Amerika bikubera icyo burinda abakemeza yuko umuntu wese yitungira inkoho yiwe cyo nikibazo kigoye kandi urumva ni gitangaje rero
erega umva Christian again mumbabare no ibyo cyongereza nabyo bijimo nanone buri gihugu n'umuco wacyo biragoye koko kubyumva utari umunyamerika utarabaye muri Amerika biragoye kubyumva naho ubundi bo biri mu muco wabo
raba nk'igihugu cyo Burusiya naco nyene igihugu gikomeye cyane cyangwa kinwa ariko umuntu nashobora kugira uburenganzira bwo kwitongira inkoho yiwe uko azi yuko inkoho uyifise umuntu naho yokujya ugwarusha ashobora guca umukubita ugwo mu gutwi kandi aca none wumva harafu njye ndabiko ndabiraba nibona Amerika nayo ikomeye cyane iyo sanga ubona amategeko yo nyene yishingira
reka byo tuzabirebe yego
sivyo ndaba muri Amerika ikigabo gishatse gishashirongorera ikindi kigabo nkawe umugore ashatse acayirongorera uwundi mugore nkawe umwana ashatse kwigira kwa se cyane kwa nyina nawe bataragira ashatse kwigira acayigira ngo numva ngo kiranandira no umwana ngo kumujya ngo nugwara uyu mwana ngo muri ngo ugwara ngo polisi ngo shaviza ziriruka kandi honye n'ibitabo byena ndabyimana byanditse yuko ngo uwanga umwana ngo amurinde akanywafu nywafu uwo mwanka urabyumva none iyo bamaze gushinga amategeko nk'ayo nk'uko onya donc azana liberté bose akazana liberté bose ariko mu nyuma ayo mategeko nyine ari azogaruka akabasambura icyo ni cya mbere ariko ndavuga kurumva nkujya Steven Paddock yarashishwe yumva nimba sinzi ibyo ari yanyo yarashishwa agafata inkoho aragenda amara abantu sibyo
yego
ariko urumva birirwa baravuga yuko ino muri Afurika ariho hari ubwicanyi gusa ariko iwabo nabo ububera mu nzu iwabo muri Amerika nyene
umva aho ngaho dutandukanye ibintu sibyo kuko abantu bakunda kubyitiranya iyo umuntu agize gutya nyine koko reka tubyite ko asazi abaye umusazi arasha abantu yisha abantu nibyo nukubyamagana amategeko akamuhana ariko muri Afurika aho baba bavugira aho bitandukaniye ntabwo ari ubusazi bw'umuntu ku giti cye mu bihugu byinshi usanga ari ubusazi ahubwo bw'abari muri leta bagira gutya bakirara mu banyagihugu bakaba ari marima ibyo biratandukanye naguhaye urugero rwo muri 94 mu Rwanda sibyo hari n'ahandi muri za Darfur hari n'ahandi mu Burundi no mu Burundi twikwihisha ngo mu Burundi habaye ubwicanyi inshuro nyinshi biturutse ku nzego za leta inzego za leta zije kumara abanyagihugu gute
narabona kabisa
nukuvuga rero abantu bagomba gutandukanya ibintu ubwikanyi ntaho butaba ndabyemera ariko dutandukanye ubwikanyi ubwikanyi bukozwe n'inzego za leta kubanyagihugu ibyo nishyano yego n'umuntu ugiza gutya gasara kica abandi cyangwa kicundi naryo nishyano urabyumva
ubwikanyi iyo bubaye umuntu agafata abantu akabica yitwa leta yitwa umusivile yicwa yitwa nde iyo abantu bamaze gupfa amaraso akamara guseseka n'amaraso abasesese kandi uburemere bw'amaraso y'umuntu wino n'amaraso yo hiyo nicyo kimwe amaraso y'umuntu y'inzira karengane gusa abasesese
yego
nicyo bituma nk'ubu yaba byashyo mugabona Trump urumva nicyo mbona nawe nyine arabishyigikiye nashobora guhagarika uko rudandazwa buri bwose bigwanisha
nabikubwiye ngo biri mu muco wabo ntacyo twabihinduraho
nawe nyene yavutse abisangaho
yabisanzeho
bimaze imyaka biri mu miri mu mico yabo
ni mu mico yabo rwose aho ngaho biragoye kubyumva ndabyemera ariko ntanaho zizajya nari no se narambwiye ati naho zizajya nibyo biri mu muco wabo ibyo ntabwo twabitindaho iyo umuntu agiye gushaka kumva umuco w'abandi biramugora cyane yego ariko kugira icyo bivugaho ni uburenganzira bwawe gusa nyine twakungurana inama biri mu muco wabo biri mu itegeko nshinga ryabo urakoze rero Christian
nagira
nagira ngo duhe n'umwanya nasabye Imana na Joel nabo bamaze akanya bategereje
wenda kumwenda kubwiye ko maze imyaka ibiringa kurundira none
ndabyemeye Christian ngaho ntibirenze iminota itatu Nsabyimana na Joel nabo babihagaye
kuri njya ntuze ajya matora aheruka kuba hari yanyu muri Catalogne ajya bita ngo ni kamaramaka menga mu Kinyarwanda ariko bayita
yego
urabona ubunya rero aho isi igeze bihugenda ndakubwira igeze ahantu habi urumva umuntu n'uwundi ubunya umwe wese ofisi ngodo nini agomba kwitandukanya n'ofisi ntoyi
ariko se Christian aha nanone twungurana inama ejo bundi igihugu cya Sudani y'Epfo nticyavutse
cyarikuye kuri Sudani ya ruguru kubera iki kubera bemeza yuko bo bepfo bafite igitoro cyinshi gusumbya ruguru
oya ni ukubera ko impamvu ni nyinshi ntabwo ari ukubera igitoro ni ukubera ko
ubwoko n'ibiki ibyo aribyo byose ni ibintu by'ibidwangane gusa nta kintu kigorose kirimo cyotuma abantu bikura ku bandi
maze rero burya isi ukuntu iteye ntabwo isi ihora ari imwe hari ibihugu bivuka hari ibizimira hari indimi zigenda zizimira burya indimi zizimira ni nyinshi cyane izindi zikavuka n'ubu ngubu tuvuge muri Afurika muri Afurika
biva ku bwishime
ni ku isi iteye niko abantu duteye kuko isi ntabwo ari imisozi
oya isi n'abantu
niko abantu duteye duhora duhinduka duhora duhinduka naho ubundi uzumva Catalogne yigenza hari simbizi nimba babishaka koko nimba babona bafite
iki bakaguharurira ibintu bakaguharura yuko ngo 70% byijya muri Espagne bajya ngo biva muri Catalogne
ni uburenganzira bwabo ejo bundi abakurde bo muri Iraq nabo bagize gutya bati turashaka kwigenga nuko ngo kwisi meze niko abantu tumeze
kuko n'igihugu cyabo barakibariye mu bisanzwe cyari igihugu kera cyari kikwiye
nuko rero
barashigabuye igipande kimwe kija muri Siria ikindi kija muri Iraq ayumenga ariho nicagiye muri Iran urumva kija cyo baragifite cyari gisanzwe kibaho
nuko rero
ariko Catalogne na Espagne ni bihugu bimaranye imyaka myinshi cyane
ni hahandi kubera nyine ibintu bihora bihinduka bihora niko bimeze reka ahubwo tubiha amaso gusa
kubera abantu niko duteye uyu munsi
turadadaye
ntidushaka kumvikana ndakubona karoro urana mu myaka yahera
ariko ravuga wanzura wanzure kuko iminota itatu twari twemeranijwe irarenze
nareka basingeza hanyu mugabo akabazo kanyuma nagomba ndakubaze nagomba ndakubaze ni ndeka ni kubera iki ngaha ku radio y'iwanyu mudacisha ko narimwe indirimbo za Lion Story abandi bari n'ibyo bose barundi murabavuza ariko abo bandi ni kubera iki barababujije cyane
oya ntabwo batubujije ariko icyo nakubwira nuko jewe ku giti cyanjye izo ndirimbo nigeze kujya nzihitisha hanyuma muri programu y'umuziki nza kugira gutya mba nigiye ku ruhande gatoya kubera izindi gahunda nari nshinzwe ariko rero izo ndirimbo zabo abantu twarazitishaga nta wazitubujije igihe cyose dushobora kongera kuzisubizaho nkawe uramutse uyisabye
ndumva ubunye kuva amaradiya tuririwe ntazoto cyumva
nkawe uramutse uyisabye nayiguha kuwa gatandatu dusaba indirimbo
eh urazo dutumira ko bajya baririmbye dutumire kumwe muri bo tumubaze nabonde wabandi baririmbye bose ni mwama mubatumire
reka tuzabashaka
ndimo batumira aziga ariye z'ikinyarwanda mukabatumira murabatumira nabo
reka tuzabashaka ahubwo
reka bajya twara abakunzi
ahubwo mbwira aho ndabakuru ubu ngubu bari hehe kuko haruwo nigeze kumva ngo aba mu Bwongereza
acyo kibazo rero ngaho mbajije kirakaze kuko wowe wenyine urabona uri hejuru muri Amerika gende fundi Burundi ibyo raporo zishobora kubibona wowe niwe wobimbonera ahubwo ukambwira kuko n'abandi bose ama numva n'abakuru biri kumubavugisha gera nije manza kubavuga kuba nimero telefone yabo
ye Christian ndabikwemereye nzagerageza mbashake
uragerageza kabisa kandi urakoze cyane kumi cyamba
ye komera
yego nawe komera
muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga nkuko nabivuze mu kanya Nsabyimana na Joel barategereje tubere kuri duhere kuri Nsabyimana Nsabyimana we
oui
urakomeye
ndashimye
nkushimiye ko wihanganye none icyumviro cyawe cyangwa amakuru yawe
yego ndashimye cyane nashaka ndabasabe mudo dutumire umuntu yo duha umuco kuri bajya gujya mpunzi z'abarundi zikiwe muri Congo kuko kindi bagakoma ko amatohoza yatangwe nawe nu ariko abantu bangana kujya ntibokwica ngo kace kabanga kanyuzwe n'ingoma bona amatohoza mudo turabe umuntu yo duha umuco mu mutumire
uratekereza nkande
bo sinzi ko navuga nko ubuje kwimpunzi muri Congo cyane ndabona yoba ko uje kwimpunzi muri Congo niwe yo duha umuco mwiza kuko
ikibazo nk'uwo muntu ushinzwe impunzi muri Congo wasanga atavuga ikirundi atavuga ikinyarwanda kandi ntabwo twahindura ururimi ngo tuvuge mu gifaransa iyi gahunda ntabwo iyi radio y'ikirundi n'ikinyarwanda ntabwo yahindura rimwe kuri rimwe ngo ivuge igifaransa isaha nzima icyo byagorana rero usibye ko dushobora kumusaba nk'akaganiro gatoya katarenze iminota itanu noneho tukabisemura mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda nicyo dushobora gukora cyonyine ariko ubundi ntabwo twashobora kumuha ijambo y'ikiganiro nk'isaha yose
ndende ko bishoboka bibayana no buhinga mugeze mungaho
ikibazo ntabwo yewe maze imyaka mirongo ingahera nkora mu iradiyo ntabwo ndabona radiyo iha umuntu ikiganiro mu rundi rurimi ngo basemure ntabwo ndabibona kuri televiziyo hari igihe bajya babikora
yego
ariko muri radiyo yewe ndaguhakaniye ntabwo ntabyo ndumva ni nayo mpamvu rero n'iyi radiyo mazemo imyaka icumi nkorera nta buhinga bashyizemo nta buhanga bashyizemo bwo gukora bene iryo semura ibyo bita traduction instantanee byo kuvuga mbese umuntu ahita semura icyarimwe nta bihari
ndagomara kubaza urafite ibyo ni wewe ntiwanishyuye
cyerekana none ari nk'ikintu gihambaye nka president kanaka akaba arimo avuga ijambo ahanaha disikuru noneho muri twebwe umuntu agafata ibyuma agashyira mu matwi agakurikira ibyo perezida avuga noneho rero tugasemura ako kanya arimo avuga ijambo ariko rero ntabwo ikintu cy'ikiganiro ntabwo ndabona mbese icyo kintu ntabwo ndakibona habaho traduction instantanee urabyumva ubwo rero byatugora byasaba ibintu byinshi cyane n'abakozi benshi cyane ntahamya yuko bampa tuvuge nimba ari jye ushatse icyo kiganiro kugikora n'umuntu ushinzwe impunzi wo muri Congo simpamya ko serivisi yahita impa abakozi n'ibyuma ngo kugira ngo icyo kiganiro tugikore biragoye cyane ndakura hiye pe
ego hamikini nacho
ego
we uramfikide ni mashaka ndakwegutse nagoma ndabazo ko kakabazo magashikije munana mu gukora dakazi ikibazo nari nabasabye cyo cyuko ikiganiro ngo kongere ngo cyongere wundi mwanya we baragishikirije
naragitanze rwose
nibara guhe igisubizo
ntabwo barame igisubizo igisubizo bampaye nuko barambwire ngo barabyiga ariko rero twumvikane iyo abatware bakubwiye ngo turabyiga ngo turimo turabyiga ngo turimo turabyiga wakora iki kindi se urategereza
nico
ndategereje namwe nimutegereze twihangane ariko nzajya mpora mbyibutsa nkuko nawe ubinyibukije
sawa mugire ibihe byiza rero
komera ijwi rya Amerika mu kiruni kinyarwanda turi kumwe kandi na Joel nawe utegereje akanya Joel ngo yarambiwe yagiye reka duhamagare kwizera we kutavuga cyane uri kuri kure cyane
nabumva turi kumwe
vugira muri telefone neza rwose uvuge wisanzuye
aya nari kubekereza nashaka kubatura
yego
buryanye
vuga cyane fata telefone yawe neza uvuge neza kubera ko ntabwo tukumva pe
sawa nariko ndavuga niba muri kunyumva
yego
tubyabaye dore tubyumvizamini tukabujya kwitaye
yego
tukaba nyumvira kwitanga kwa bantu basaga 30 bajya bavuga ngo bwabaye bwitanye ibengera gutungana nise none muri Amerika bujya kwitanye bafite
uti
nariko ndabaza ni buryo bwitangira bisa nabo babyitwa ibiki nibo bahise ku Burundi bahise bavuga ngo dukitanye ndengera gutunga
nanone reka dusubire inyuma gato ya kubera ko twabivuze na Christian mutandukanye ubwicanyi umuntu yarasaze yica abantu nibyo ariko muri Afrika mu bihugu byinshi nkuko nabivuze birimo n'igihugu cyanyu Burundi birimo mu Rwanda mu byabaye muri 94 nabivuze ibyo ni inzego za leta cyangwa se imitwe ishamikiye ku nzego za leta yirara mu banyagihugu ikabyica ibyo ngibyo biratandukanye nibyo bita crime contre l'humanité rimwe na rimwe bikitwa crime de guerre ubundi bikitwa genocide ibintu nk'ibyo nibyo byaha bidasaza naho umuntu nkuriya ufashe inkuba akagenda kica abantu yatishe baramufata bakamushyira muri senare bakamucira urubanza bakurikije amategeko urabyumva izo nzego za leta rero nazo abazirimo bagomba kubiryozwa niyo mpamvu sentare zigomba gukora akazi kazo zikavuga ngo umuntu runaka aregwa ibyaha byibasiye inyoko muntu cyangwa se aregwa ibyaha by'intambara cyangwa se aregwa ihonyabwoko genocide ibintu nk'ibyo biratandukanye urabyumva ntimukagereranye rero Afurika ibiba muri Afurika inzego za leta n'imitwe ibishamikiyeho twumvise iby'interahamwe mu Burundi sinzi na nimwebwe muhazi kundusha nuko muba ari byo mureba ahubwo mu byamagane mu birwanye inzego za leta bizikica abanyagihugu naho umuntu wasaze urwongo abandi abashinzwe umutekano bamukanira urumukwiye urabyumva ntimukagereranye rero bitagereranywa yego ubwicanyi n'ubwicanyi tugomba kubwamagana nicyo n'amategeko abereyeho urabyumva yego
nagira ngaruke ku kigenyeka Catalonia yagira rombera
uvuga cyane ariko rero
yego ku Catalonia
yego
kigenyera none ngo tubigira ikintu cy'ibintu bikurondera bya kigenyeka yega yatamara mata yahaguye ifata no gute
aho bigeze ubu ngubu kamaramaka ntabwo yagenze neza nkuko Catalonia yabyifuzaga hanyuma bitera byateye ikintu mu gihugu cyose cya Espagne ubu ngubu bari mu mishyikirano bari mu biganiro abayobozi ba Catalonia kubera ko n'intara ifite ubwigenge bucagase ifite burya na president nuko ubu rero bari mu biganiro leta ya Espanya yose n'ubutegetsi bwa Catalonia bari mu biganiro ngo barebe ukuntu kino kibazo bagikemura mu mahoro
kukomeza anyuma ikiti nacho
wea nchere neka tutange shaa ijambo
ya gato ya gato ya gato ya
ee
na nchaka kukonje kuna kukiki ya amirika
ee
kukona kukuruhu kukuni kukuru ya katari
mumye teguro yichi
yichi kuru ya katari kukuna kukuru na kukuna kukuru kukuru kukuru
iyo nabwo nkumvise neza
ikintu giteguro ya gatatu kubera ibura igiteguro ngira ngo gitere ikuko
yego
iko cyo kwariro mu buri cyose abarundi ndetse n'abanyarwanda bishyize ababaye ikora ngira ngo gitere ikuko gatatu
kwizera we ni byiza cyane ndagushimiye ariko ntabwo tukumva neza rwose tubabarire reka duhe ijambo Samuel Samuel we
yego yego
urakomeye
ndashimira imana
ye uratangaza iki rero
bo ubwa mbere ndi mu Burundi aba ngomba gushimira umushikiranganje w'indero kubera ko umushikiranganje w'indero hari ingingo aherutse gufata mu banyeshuri iyo ngingo ikaba ari nziza cyane kubera ko ubu benshi basa n'abangana ego na cyane cyane ko ubunye hari igihe yarabishaka kubakobwa kubana abakobwa basanga barateretse ibintu by'imishatsi ugasanga abahungu batetse ibintu by'imishatsi ariko karafashe ibintu yo kuyikura ko bose iyo ngingo yiyemeje cyane
ese uri mu muyaga
bo ego na hantu nyine hari umuyaga
Samuel we Samuel
ego
bandanya
hello
ibandanya
ego anima hari kindi kintu naco ko saba abajeje bushikana naje bindero kongwe nabafasha
yego
ikintu kijanye
yego
ikintu kijanye niyimugwa ry'abarimu aho ubunye usanga hari imiryango myinshi yatanye bivanye n'uko habayeho ihindagurika n'ihindagurwa ry'ibibanza bari basanzwe bakoreramo aho usanga hariho nk'umugabo n'umugore bari babanye ahantu kumbure baryungunganije bakaronka inzu aho usanga ubunye umwe bamutwaye ahandi mu yindi komine uwundi ugasanga bamutwaye mu yindi komine ibyo bigaca bituma habaho perte cyangwa se hatabaho developema y'umuryango kubera ko ubwa mbere bari bimunganije hanyuma ubona bakaba batanye bagiye kure na kure bigatabigorana gatuma mu rugo badateye imbere hari ikindi nacyo ni ukuvuga kuri icyo kijyanye n'indero nyine hariho ubu twumva umushikiranganje umengo iyo bayongeje amasaha y'akazi hari amasaha yitwa tumenyereye mugamengo ubu bakaba bongeje kayandi nibyo na niyo ngingo ntabwo itunezera cyane kubera ko usanga umuntu akoze amasaha menshi yatsindutse agenda narijya usanga abantu benshi bafata ibirometero byinshi ugaca usanga n'abanyeshuri ubwabo urazi ubu muri iki gihe tugezemo ntabagifungura mu gitondo ugaca usanga avuye muhira mu gatondo ka kare agashikana mu masaha ngapira ubusa aca mbona umenga ahubwo bityo bituma n'inyuma y'umutaga wa munyeshuri adakurikirana ibyigwa neza kubera ataruze umwanya w'akaruhuko no gufungwa ndetse atanafunguye bivanye urugendo akora ajya ku ishuri icyo kintu bokira abakumbure akagikorera ko
reka ubwo ndibwira yuko akamo kawe bakumvise Samuel we urakoze
yego namwe murakoze
muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Marie Grace Marie Grace we
karagne
urakomeye
yes ndakomeye ndamahoro muraho neza
urahuraho
genda washimye Ijwi rya Amerika ko nange mbonye akanya ko kongera kugira icyo mvuga
yego
gena nakangajwe cyane n'imbaraga n'urukundo rw'umwami Yesu Kristo ariko kandi nza kubona ko n'ikintu kitwa gutegereza umuntu yihanganye akaguma mu murongo mwiza nacyo ari ikintu gikomeye cyane kigira umumaro Eh hari ahantu muri Yohana umutwe wa gatanu ahantu Yesu Kristo yageze ahantu
ariko se
Marie
Grace we
noneho hari umuntu ngumaze imyaka
Marie Grace
nyinshi cyane 30 ninga hategereje
Marie Grace
bane z'uwamukiza yararwaye yego
niko ibyo byo muri bibiliya watubabariye watubabariye kubera ko iradio ntabwo ari yo kwigisha ibyo byiti yobokamana usibye ko atari yobokamana ni yobokamadini nje niko byite
ariko
ntacyo mfana amadini
ntacyo nyina nange ari ikintu nari nge kuvuga cyantangaje ntacyo mwambira
ibyiza
hinduretse ko nacyo
ibyiza nuko twavuga ibintu bifatika by'ubu ngubu bifatika atari ukujya muri ibyo ngibyo
okay. Twabireka ariko nabyo birafatika ariko ntacyo twavuga no kuhinduretse ko nabyo bifatika gusa nari nshatse kuvuga nko ku kintu cyo gutegereza nk'ikintu umuntu agashaka kugera ku kintu akihangana ntacika intege ngo avuge ati
ese waduhaye urugero rufatika
nshaka akazi none biranze mbivuyemo ndabona katazaboneka kuko nkuriya muntu yarategereje nyine abona kugira neza kw'Imana kubera ko yategereje ubwo rero nk'abantu b'abashomeri bafite ibibazo binyuranye bajya bakomeza bagategereza bakihangana ariko bakagira nk'ibyo bakora nyine
ese aho gutegereza ahubwo bakwihangiye imirimo
nanjye nibyo mvuga nyine gutegereza icyo umuntu ashaka kugeraho akaba yakora n'ibindi biciye bugufi mu gihe ataragera ku cyo yifuza gikomeye cyo mu rwego rwo hejuru yabona nk'ikintu yakora niyo cyaba kimpomba amafaranga make akihangana agategereza kandi akagikora yishimye buri muntu agakora nk'uwikorera nyine
ese inyuma yawe ndumva hari n'abana n'abawe
oya na umwe n'uwanjye ariko n'abana bari hanze nge ndi muri salo ariko bo bari hanze sinzi nuko barimo hari bakina ariko bari hanze nge ndi mu nzu muri salo
umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe
mfite umwe afite imyaka 9
nuko uburere ariga
yego yiga muri primaire
none wowe umurera umubwira ngo azaje yihangana azajya ategereza cyangwa umurero umubwira kumenya kwikorera
ariko sinzi uburyo mwumvishemo ntabwo navuze kugira amaboko gutyo umuntu agatuza akantagira icyo akora ntabwo ari ukuvuga ngo
nibyo nari numvise
tuzuze twe kugira icyo oya navuze mu gihe umuntu afite nk'icyo ashaka kugeraho cyo mu rwego rwo hejuru tubuye nk'umuntu akavuga ati ndashaka kugura imodoka ndashaka inzu yanjye yabona ibiciriritse bimuha nk'amafaranga make cyane aho kugira ngo yicare agume aho ngaho nawe akaba yagira ibyo akora bimuha make ariko hakazamo no gutegereza ariko muri ibyo bikorwa hakagiramo no kugendera mu nzira nziza ntashake gukira vuba hari uwavuga ati nzajya niba n'abaturage ningurisha umwe umunzani mwice ibyiza ni ugukora ibyiza agakora ibiri mu nzira iriyo nyine niba ari ikiro kikaba ari ikiro cyuzuye ntibiba abantu agategereza akazagera aho ashaka igihe kigeze akirukanse cyane donc gutegereza ariko tunakora ariko dukora ibyiza bikwiriye
muri urwo rwego
umwana mwigisha njyewe umwana mwigisha
yego
kwiga nyine ashyizeho umwete ariko noneho no gusenga Imana njyewe nyine byo kuko mbyemera mbishyiramo nyine ariko akanabana n'abandi neza
noneho reka nkubwira kandi kantu muri ibyo ngibi byo kwihangana no gutegereza kuko noneho ndumva twumvikanye neza ntabwo ari ugushyira amaboko mu mufuka mu myenda ngo
oya ntabwo ari ibyo
nanjye nkiri mutoya hari umuntu wanyunguye inama nuko usibye ko ntabwo nahise nyumva ngo mpite ntangira kuyishyira mu bikorwa ndabyibutse nyuma nsanga yewe kwiga burya biravuna umuntu ajya kumenya amasomo bigeze ku nicyo nshaka kuvuga ni iki uwo muntu nanjye yarambwiye kera nkiri umwana nkiri umusore mutoya ati iyo ubonye amafaranga iyo winjiza amafaranga fata kimwe cy'icumi ukibika ahantu wibagirwe ntibizakubuza kubaho neza pe uko amafaranga 100% yagombye kugutunga 90% azagutunga rwose uko bikwiye ntacyo uzahomba ntacyo uzabura kandi wishinguriye
yego
ati numara imyaka 20 uzasanga ufite amamiliyoni
yego
ndakubwiza ukuri
none se niko byabagendekeye
ndakubwiza ukuri nibyo nakubwiye nyine iryo somo naryumvise bitinze kandi yari yarimbwiye kera
nuko yego
ntangira kurishyira mu bikorwa yewe igihe gisa n'icyandenganya ariko naragerageje
yego
n'ubu ndacyagerageza
yego
eh nawe rero n'umwana nawe uzajya ubikora
n'umwana biragoye ariko ni byiza
nta none rero dusubire inyuma gato wowe uravuga ngo abantu bihangane hanyuma ibintu ukavuga ngo biragoye
oya ndavuga ibyo byo kubika make make
ntabwo bigoye fata kimwe cy'icumi ugende ugishyingura hano ese twumvikane we ko numvise ahubwo iby'amadini ngo bikomeyemo aho kugira ngo ujye guha umuntu kimwe cy'icumi cy'amafaranga ukorera wabeho neza agura imodoka ari nziza abe mu nzu nziza wowe udafite n'amazi ya robine mu nzu udafite amashanyarazi ariko ukagenda ukamuha kimwe cy'icumi akiberaho neza ngo arakorera imana imana ikeneye se ko bayikorera
jyewe ariko nta muntu ngihe iyo nkijyanye ntabwo ari icya pasiteri si n'icy'abandi bantu umuntu akeneye ngo gikore umurimo w'imana
umurimo w'imana imana ko yibashije ko ishoboye byose ikeneye ko bayikorera reka twikomereze
ye murakoze cyane radio ijwi rya amerika
ye ni wowe ukoze cyane grace we ye umugoroba mwiza ye
murakoze
ye ijwi rya amerika ku murongo kandi turi kumwe na rukundo rukundo we rukundo rukundo nawe yarambiwe yaciyeho yagiye duhamagare janvier noneho janvier
alo
urakomeye
yego
uratangaza iki yantwari we
namahoro kabisa dutuye Bujumbura i Burundi
nuko
turashaka dukanze dushimire radio ijwi rya amerika kabisa mudufashe ibintu bikomeye cyane
turabashimiye natwe rwose ubwo mudutera muba muduteye intege
ndashaka rero dusabikanye ku bijyanye ndagira mvuge ku bijyanye n'abanyeshuri ba kaminuza
y'u Burundi
ni ukuvuga barangije za kaminuza mu buryo bwonke mu mashuri yose atandukanye nukuri ndashaka kuvuga ku bijyanye n'uko ukuntu leta nuvuga ko iri kwihahombera cyane rwose ndetse natwe n'abanyeshuri ba kaminuza barangije amakaminuza bicaye nabo nyine barahahombera kuko umaze gufata ugafata abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi bicaye ari abahungu bakomeye n'abakobwa bakomeye bashobora gukora ibikorwa by'amaboko ariko ugasanga ntacyo bariko barakora na kitoyi na kimwe bashobora kurangura
janvier
sabye
wowe ufite imyaka ingahe
imyaka 28
noneho niwinanirwa ntuzavuge ngo leta ngo yakwimye akazi ngo wowe kura amaboko mu mpuzu urebe icyo ukora imana yaguhaye ubwenge yaguhaye umutwe ukora neza n'abandi bumvireho abo ngabo bicaye baricaye bakora iki nibakoresha umutwe wabo uretse ndangize nibakoresha umutwe wabo ibintu byo gukora birahari hari umuntu wigeze kuvuga ati aho kugira ngo wicare genda urebe umuntu udoda inkweto umwigireho genda urebe umuntu usudira umwigireho hanyuma aho kugira ngo ujye ubyuka wicaye kandi uri burye nta kintu winjije ntacyo wakoze genda ubanze wige hanyuma byibura naho wakorera amafaranga ijana ntabwo aruta kwirirwa wicaye ntacyo ukora
nuko kabisa birateye isoni nicyo tuba arimo gushaka kubivuga ndimo nshaka kubivuga
ngo nize kaminuza uretse ndangize na bamwe ngo nize kaminuza ngo ntacyo nshobora gukora ngo kereka mu biro ibyo se bivuze iki ubwo se uba warize iki wavuga ngo koko ngo warangije kaminuza ngo ufite diplome utazi kwitunga ngaho nsubizaho ngaho janvier
nagira ntanga urugero kuko ndazi yuko ibyo ndimo kuvuga ni ibintu bigaragara ariko biba ngaho niyo wazinduka ugatembera mu gisagara cya Bujumbura urazinduka ukabona abanyeshuri barangije amakaminuza ngo ntibari butahe gutera agahinda abavyeyi ngo bo barabigishije ngo biyumvira yuko ngo babage ngo guca intege ngo n'abanyeshuri bari nyuma ngo batoyi babo bari nyuma yabo nuko rero kuvuga ako n'akarore ndiko ntanga umuntu yabayemwo
jibabwira wihereyeho nawe bahindura ingendo bahindura imitekerereze bahindura imikorere ibyo nibyo byabo niko kazi kabo
arukuna na jena gya ntanga igitekerezo n'icyiyumviro cyo kubagira inama cyane n'ibyo twigira inama uyu munsi benshi urababwira barabona yuko barindira amacyo kwitandu kuvuga amapere d'offre ugasanga niyacirikana bagenda kudepoza babaye mu miryango bakavyuka naho merereye urabona abantu baravyuka bakicara kuzasita bagafungura ku mugoroba bakarindiriza ngo barindiriye ngo mu gisagara ngo niho Yesu ngo niho Yesu ngo yavuze ngo azobasanga
Niko abo basore nizo nkumbi barangiza kaminuza bakajya kera tukiri bato twabyitaga gutera itiyo nukuvuga urabona iyo umuntu atwaye imodoka yari noneho rero amavuta akamushiriramo essence igashira afata tiyo unda kamutiza akashyira akashyira muri reservoir ye nuko kaje nibyo twita gutera itiyo tukiri abasore umuntu ubyuka numusore numugabo akabyuka yicaye cyangwa ajya kuyerera mu muhanda akaza akarya ntacyo yinjije kandi ngo yize kaminuza ibyo nibyo twita gutera itiyo nuko noneho rereka mbivuge mu gifaransa mwebwe muvuga igifaransa honte à vous honte à vous shame on you mu cyongereza nimuhindura ingendo nimuhindura ibyiyumviro mufite amaboko mufite umutwe nimba warize kaminuza ukayitsinda byerekane mu buzima bwa buri munsi
nuko ndavuga rero nukuvuga nuze kuruha aho hari kuruhara rwabo onye ni gihombo kuba umuntu aba yarangije kaminuza ukumva ibyo bitanga ni ukuduza idarapo mu gatondo ugakomeza ukicara umuntu agakomeza akicara nukuvuga
ngo yaba azagusanga mu gisagara
nk'akarorero nagira ntange niho na leta nukuvuga naho mvuga ngo leta nayo ntiyikirahombera nayo irahombera cyane kuko uraraba nk'abantu yigishije za kaminuza cyane cyane z'u Burundi uharuye nk'umajya amafaranga bita bourse bahereza umunyeshuri yaguye 112 ni ukuvuga amezi 12 aragwa mu 300,360 mu myaka itanu umuntu aba arangije kaminuza ikaba $2,500,000 ugatusanga ni ukuvuga uyu munsi ugenda ashaka naho ego umuntu wese kwihimbira imirimo ni ikintu gikomeye cyane kandi giterwa intege ariko ndabona yuko na leta nk'umubyeyi w'abantu ze nahita utanga akazi yogira icyo bita encadrement ikavuga ati mu ntara izi nizi abantu bareke kwicara ngahe Bujumbura bize amakaminuza nibagende mu ntara aho bavuka aho bakomoka nicyo ni ukuvuga bafashanirizeho n'abandi kuko wize kaminuza ni uguserukira ufite abantu barenga ijana bari ku mutwe wawe userukira wize nk'ubugoronome ukabereka ati ngaha anye niko nuko ariko ukaba ari ngaho hafi wanyu hukore
erega burya umuntu yego leta nyine ifite inshingano zayo birumvikana ariko rero burya iba yarangije inshingano yayo yo yakujyanye mu ishuri nk'umubyeyi urera umwana umwana aravuka umubyeyi akamurera akamwitaho akamuha byose akamujyana mu ishuri nuko iyo rero umwana abaye umugabo yabaye inkumi ageze mu myaka runaka ubwo se azakomeza kwicara iwabo ngo bakomeze ngo ababyeyi be ngo nibamukorera nkadroma deja barayimukoreye urabyumva ni ukuvuga iyo umuntu akuze n'umwana iyo umwana akuze ava ku ibere icyo ni icya mbere iyo akuze ava iwabo mu rugo akajya kwitunga agashinga urwe ibyo ni ibintu bibaho buri munsi noneho rero kuri abo ngabo kuri icyo kintu wari uvuze ngo nibagende bajye ku hariya ruguru iwabo hari inkuru twigeze guhitisha twayohererejwe n'umunyamakuru witwa Fidel Antoine Sabimana y'abantu bize za kaminuza noneho nyine koko babura nk'uko babivuga mwebwe mubivuga babura imirimo niko mubivuga bo baragiye bishyira hamwe bararima bashaka n'abahinga nyine nk'uko babivuze ba agronome barabafasha ntabwo nibuka neza hashize igihe iyo nkuru tuyihitishije ariko baritunze batategereje ngo akazi ko mu biro badategereje gutera itiyo kwa kundi cyangwa se kujya mu murwa ngo heza zahabasanga zazava he birahari rero ahubwo izo ngero nizo abo basore nizo nkumi bakwiye kureberaho noneho ubwonko ubwenge bafite bakabukoresha bakitunga bagatunga n'abandi
Yego nuko kabisa nije nashaka kuvuga nta byinshi bindi ariko ndashaka nyene na jenshi mangire kuri cyo kibazo yuko bo bibumbire hamwe abize bimwe baje hamwe bavuga ati mbega dukora ikiniki hanyuma leta n'umubyeyi cyangwa abandi bantu bose bafashe kubatera intege kuba umuntu atera intege watanguye kabisa ikintu gikomeye cyane ariko ndo mu Burundi
yateye ubwoba
kabisa mu gisagara cya Bujumbura urasanga bicaye ngaho sijya no hino ijya no hino ugasanga baricaye no mu ntara gatubwiye usanga kumarigara saa moya bakaminuza ari umuyoro bicaye ntibyateye ubwoba byaduteye ubwoba kabisa
nuko ndagushimiye Janvier we
namwe murakoze cyane
yewe nurangiza kabisa rwose uzikorere ndumva uri sharp
murakoze cyane kabisa murakoze murakoze mu gihe inzego z'Amerika turabashimiye
yee komera komera
yego murakoze cyane
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga turi kumwe na Rodrigue Rodrigue we Rodrigue agiye hese kandi Rodrigue kurangaye
yewe ndahubwe jana twijana
hey nari nakubuze wibereye mu byawe byete rero Rodrigue bite ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndumva Rodrigue yibereye mu bye yarangaye yarangaye rwose tumwihorere muteza batwi radio ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu uri kuri bigundo mirongo
ibiri hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo basiri mihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urubuga n'urwanyu rero nk'uko bisanzwe ku wa gatandatu guhera saa kumi yaho ngaho mu Rwanda no mu Burundi hano biba ari saa yine muri ibi bihe ubundi bizaba ari saa tatu mu gihe kiza imbere mu gihe twita iveri cyangwa winter kuri telefone dufite Rukundo Rukundo we
ya n'amahoro
n'amahoro rwose nawe
yego turaho nanjye ngo mbashikirize kuyo muntu hejeje hamwe n'akandi kantu nagomba gushima gatoye
yego
ya wavuga uyu mu bya leta ko ko leta umuntu adakwiye kwitegereza ya ariko wibuke ko cyane cyane muri ibyo bihugu byacu biri ngaho leta nayo hari abantu bihangira imirimo nk'abazunguzayo babyumva birirwa babafata bababurakiza
yego
kandi urabye nk'abarundi benshi basohotse ugasanga bagi mu bihugu bya Zambia usanga bariko barakora utwo tuntu kandi leta yarabarese ubwiye za Malawi za South Africa ugasanga benshi bize za kaminuza utwo tuntu bariko baradukora kandi bari mu gihugu kitari cy'iwabo ugasanga ariko leta yarabarese abantu bakikorera ariko mu byama leta yacu usanga bimwe na bimwe utanguye kubikora ugasanga barakuburagiza
yego komeza
icyo nicyo nashaka kukubwira kuko uvuga ngo ntibakwiye gutegereza mugabo kandi urumva ko leta hamwe na hamwe nayo ishobora gushyiramo ubu ikareka abantu bagakora
yego
ya urazi ko rero ikindi nacyo nagomba gushima iki kintu n'amakuru yaciye kuri radiyo y'iwanyu amakuru yavuga ngaha nyine turi muri Amerika ko abagayi bakwiye kudashyirwa mu kazi hari ijambo bakwiye kubaka nanze icyo kintu naragisinye kabisa
ntabwo ari twebwe twabivuze ntabwo ari twebwe twafashe icyo cyemezo twebwe twavuze
n'amakuru y'igihugu gusa n'amakuru aciye kuri radio y'iwanyu
yego
icyo kintu naragisinye kuko usanga biteye isoni nk'uko ugasanga sinzi ko ufite abantu ugasanga wabyaye umwana hama mu nyuma ari umuhungu ukabona akubereye umukobwa mu nzu urumva ko kimara amaca
njyewe ntacyo bintwaye umuntu afite uburenganzira bwe iyo akuze arigenga nk'uko nanjye iwacu bandeze ngakura nkigendera ibyo nakoze ntabwo bibareba urabyumva buri muntu ni uburenganzira bwe bwo kubuka ashaka uko abyumva nje ntacyo bintwaye ku giti cyanjye
ya n'uburenganzira bwiwe umugabo umuntu abafise umuntu arafise guhanura nawe guhanura we ntubize ko umuntu nubwo ashobora kuba akoze umuntu ashaka kumuhanura
ni uburenganzira bwe cyo icyo ngicyo tubaze tucyumvikaneho nkubwiye nanjye uko mbitekereza ikindi ikintu cyose gishobora kwitwa ivangura nikumira ku giti cyanjye simbyemera rwose aho ngaho rero nyine buri muntu abafite igitekerezo cye abafite ibitekerezo bye kuri ibyo bibazo byose biri mu bantu mu baturage imibereho ya buri munsi aho ngaho niyo mpamvu usanga nyine kuganira bihoraho kugira ngo bidasambura hatagira icyononera umuryango w'abantu
ya no kubahanura kandi umva abari byiza
ye nicyo nize kuganira nyine ariko rero ntabwo ugomba kumukumira nawe ahubwo mutega amatwi
birumvikana mugagwanura ati ingendo sinziza mwana wanje ukwiye kumera uko nabyumva ko abari byiza cyane
erega wowe ku giti cyawe urabona ari bibi ariko se kuri we nimba ari byiza nawe mutega amatwi ahubwo aho kugira ngo kuko aba ndakuze akiri umwana birumvikana nta burenganzira afite nawe nta burenganzira ufite bwo kumureka ngo yikorere uko ashaka kubera ko icyo gihe inshingano zawe z'umubyeyi zo kurera uba wazitakaje ni ukuvuga ntabwo uba uri gukora ibyo ushinzwe yego igihe akiri umwana nibyo muhe impanuro umushyire mu murongo mwiza w'indero ariko igihe akuze ni uburenganzira bwe ahubwo none ariho kugira ngo uvuge ngo wakoze ishyano mutega amatwi nawe wumve kuko ibikubereye si byo bimbereye ibimbereye si byo bikubereye niko abantu tubayeho
ya ndabyumvise mbwa mu kirundi baca umugani ngo impene wanga kuyigarura ukiri hafi yamara kurenga ngo imirambi
iyo ni ihene ntabwo ari abantu iyo ni ihene ntabwo ari abantu umuntu afite ubwonko aratekereza azi ikimubereye
umuntu
azi ikimushimishije azi ikimubabaza
ariko iyo usamiriye hafi ugasanga kiragabanutse
ibyo ngibyo rwose reka uburenganzira bwa buri muntu tubwubahe ndumva aricyo cyaduteza imbere twese urakoze cyane rukundo we
sawa namwe murakoze
komera ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na Daniel ndibwira ko ari ugiye kudusozereza iki kiganiro ku ijwi rya Amerika Daniel we
karame
urakomeye se
ndakomeye cyane meze neza mu burasirazuba bw'u Rwanda ndashima umwanya mwiza mwaduhaye wo kwisanzura ku ijwi rya Amerika tuvugana ibitekerezo byacu rwose ikintu cya mbere ndabashima cyane muri abantu b'abagabo kandi radiyo yanyu nayo ndayishima muri rusange burangiye wenda nk'igitekerezo cyanjye nasangiza inshuti zanjye ziri impande n'impande buriya navuga nko ku ijambo ry'ejo perezida wa repubulika y'u Rwanda yavujeze ku mihigo y'uturere yavuze ku mitangire ya serivisi ku hantu itagenda neza ko bagomba kwikosora ariko buriya mu nzego z'ibanze serivisi yo iracyagoranye cyane n'imbaraga zihambaye kuko biragoye cyane kugira ngo serivisi zitangwe neza usanga nk'abayobozi b'utugari kujyayo yibereye mu by'akaza yakerewe wamubwira kukubwira nabi n'ibirebire gusa nawe yivuzeho nawe arabizi ariko mu by'ukuri nakavuze abo bireba mu nzego zo hasi mu turere mu mirenge mu tugari mu midugudu gushyiramo imbaraga kugira ngo kubake u Rwanda twifuza ibyo dukorere hamwe buriya perezida ari ajambo yavuze ni byiza abayobozi bo hafi bakumvishe koko barahazi
ariko se Daniel we
karame
namwe ariko ndumva mufite uruhare rwo kubafasha
nyine turabafasha ariko abayobozi nibo batuyobora nose n'urugero niba ugiye kureba umuyobozi ugira ngo gukemura ikibazo ugasanga ntari ku kazi ukamutegereza nk'amasaha nk'abiri kandi yagombye kugera ku kazi ubwumva ikibazo ni wowe cyangwa ikibazo kiba ari umuyobozi
none se nk'uwo muyobozi ugiye kureba akagutegereza gutyo ntabwo wamujyana muri njyanama ngo bamukubite akanyafu muri njyanama
uzi ikibazo
ariko vuga wanzura kubera ko asigaye dusogonda
yego bana bayobozi mu nzego z'ibanze mu midugudu n'utugari
eh
nk'iyo umureze kugenda ingaruka zitari nziza kugendaho mbese akakugera fosfatire cyane kugendaho bitari
Daniel we ndagushimiye cyane reka duhagarare ahangaha dore isaha irarangiye inshuti zacu mwese ndabashimiye rwose byimazeyo turongera saa kumi n'ebyiri mu makuru murakarama.